akwatidde ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino era omukulembeze w'ekibiina kye kya NRM General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akakasizza bannansi mu disitulikiti y'e Kanungu nti gavumenti gy'akulembera eya NRM erina obusobozi okuteekawo enkulaakulana eri bannayuganda bonna singa babanga basobola okugyesiga ne bagironda mu kulonda kwa bonna okubindabinda okw'omwaka 2026. President Museveni asinzidde mu kukuyega bannansi mu disitulikiti y'e Kanungu n'ategeeza nti ngo ogyeko bino ebirabwako gamba ng'enkulaakulana omuli enguudo ezizimbiddwa ebyenfuna ebyeyongeddeko emirembe n'eddembe ogatta enteekateeka ezireeteddwa gamba nka Operation Wealth Creation enteekateeka y'okuzimba obutale n'ebirala gavumenti ya NRM erina enteekateeka eziwererako ddala bannayuganda bonna ze bagenda okweyagaliramu singa bagironda mu kulonda okw'omwaka ogujja 2026. Eyaliko Ssaabaminisita eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga lino Amama Mbabazi asinzidde eno n'asaba abantu mu bitundu bino okulowooza n'okujjukira olugendo gavumenti ya NRM jeje ensi eno Uganda bwe batyo bagiteekemu obwesige nga bakimanyi bulungi nti abantu abakulembedde eggwanga lino obusobozi babulina era n'abasaba okulonda gavumenti eno eya NRM mu kulonda okujja. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kanungu mu kibiina kino ekya NRM Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kanungu asinzidde mu sisinkano eno ne yeebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni olw'ebintu ebingi gavumenti ye by'ekoledde ekitundu kyabwe omuli enguudo okutumbula ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala era n'akakasa bulungi nti bannansi mu bitundu bino eby'e Kanungu era n'akakasa nti ng'ab'e Kanungu akalulu bagenda kukawa ekibiina kino ekya NRM mu kulonda okw'okujja.